as an experienced leader in the region. Nitawapa mfano. Wakati moja Uhuru aliniambia niende nikashikanishe President Tshisekedi wa DRC, President Kabila aliyekuwa anaondoka kwa mamlaka. Lakini wakaunda serikali ya mseto and they went there to advise. Nikawashikanisha. Huku mkichanua mkidissect ni Ruto kujiconsolidate. Kama kina Kabwe thought they were going to get interior, wamepatiwa mambo ya vaccination ya mbuzi na ng'ombe. Na huko wana Kenya wanasema hakuna mambo ya kuchanja. But this whole exercise was aimed at giving Murkomen interior.